sono jetolola eringa sawa buli wotu jisanga natena yokwetoloza lutemya lwaliso kuza jewabadde gweta inanjo ba muganzi yeganye mfafa tetana bakambwe nabali abafuza abensi naba mubatu kubasikizembwa tompa kanyamigo kuvayo naide ne mutesa bagulodo abakanda okubaba obye emitwe bakwatira kabaka nolaba emiteeri nabayimbi okubeebaza ennyo mwasima omusingi gwanga kweritudde so badduka ku lwakadongo kamutajja w'abayimbi ssebe eryo likusaana na buli omu ekiti kye mwagwa sijja kubamenya njuba kugwayo bakuba n'abadda mu kwogera fa bakuza emyaka tulaba emirembe sebatta wakola omulimu ku nsi toyina bbanja gwe katagibanja nange nno mu kino ekyasanze sebatta wakacyoka n'omu kuyimba eŋŋoma mu ekyapa kanyaveeyo nange enjuliza mulindwa vumbi n'emajanja gye mvudde okulingizaayo newe ntuuse yogero nyuma sebatta omutikkira enguli omwana wa Mutesa twalaba ejjano ebisaawo okubijjuzanga era mulembe gwa mpakanyape nange nno nziyimbye n'enzimula mujja kunja simula okukira n'obugolo so amala era nkusaba onnyambe tuuse endagaano zange engeri y'ekikulu bulabe ekiwanga siina kiwumuzanga bulabe ekiwanga siina kiwumuzanga bulabe ekiwanga siina kiwumuzanga.